MK Music Promos.
DJ Ben Music.
Blue Sky.
Gospel.
Music.
Sakam Swaga. Hey, DJ Ben Music.
Last time, Chalo.
Katalali. Go. Teine uwai pele talanta. Nilesa, imo musa sinipata. Na iwe kuchita fiesta unga chita peta. Zeni, usamuwe mbwelela eta. Ufaye wakwaleza, nilesa. Watimo na efe, haripo. Ufaye wakwaleza, nilesa. Tinapwela chekutanda la pasi iko iwe. Na ini, musa siniplema. Unefa kuiti, nipumula cheni kalema. Pastiti, nise tiripo twalipisha. But we don't care, nyangu mwezo tipisha. Ufaye wakwaleza, nilesa. Iwe ufaye wakwaleza, nilesa. Ufaye wakwaleza, nilesa. Iko no kula wati tuliveni. Sometimes iwe pempe lako na kuseni. Avangeli, valenjita wali iseni. Wacha inama, before mwaenda inzeni. Spiriti na kwa tene yari wareyai. Oke, okay, gayeko ya wani njiari rari. They hate reality, so tendari yari. Maybe that's the reason they hate and fear me. Nalikuwa tomu pashine wa ule polita. Shikanga memori katifo ya kadrita. Gashiripo, kulanda tetonze mfaya. Sini imbilanda lama pa monga wakwaya. Wonder why they hate in dinezala they hate. Nobody helps me, they know what I could be. That's why they hate you see ya wokuli neni see ya rap. What I see, they don't see what I see. Songati, sinapatu wengane seshani. Oke okay, wacha ina manga wese ni wanjani. Kafia kwa ribe info nangu zima iwale. Vivi mtu muziwa uzako wana. Gana kweba maoshi woi oza ni blema. Wamina bafone lopa ukali kupema. After 10 years isenza zindepe ya pwelo penda. Kuchifu kushimu pando yoti zaka tenga. Chalonga china ela mfile na kamba. Shipaninga china pressure siku zinikata. Isse motive yenda 15 years mujeri. Batiba kusokolo vao mufikata. Unga luli ngelelo mailo. Bakululinga, unga shine mailo. Bakushainila, you can have power footi mailo. Powerless, you can have wealthy, but end up worthless. Ivi vintu mulungu woi analemba kudala. Unosi, nga kumwamba tiza kasala. Venango tiza kapia monga maketi masala. The only thing I know is that it talent ikashala kwezite. Ine uwai pele talanta, nilesa. Imo musa sinipata, na iwe kuchita fiesta, unga chita peta. Zeni, usamuwe mbwelela eta. Ufaye wakwaleza, nilesa. Watimo na efe, haripo. Ufaye wakwaleza, nilesa. Tinapwela chekutanda la pasi iko iwe. Na ini, musa siniplema. Unefa kuiti, nipumula cheni kalema. Pastiti, nise tiripo twalipisha. But we don't care, nyangu mwezo tipisha. Ufaye wakwaleza, nilesa. Iwe ufaye wakwaleza, nilesa. Ufaye wakwaleza, nilesa. Saka saka, stay a big money. Shams, shiada. Ufaye wakwaleza, ila chomika. Mwe washishada. Yesu stuze kumiza. Ufaye wakwaleza. Ni board news.
Blue Sky.
Sino mukamba. Music. Let's do it.